5FM.
5FM.
koni no busi bamba.
Bangasakali, ikelubusi sepazali bami. abangani abolavi babambe sandle nsakubaphi imali kulesikhathi bangasakali angisafuna ukukala. No, 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 ngithandwa nguwe mdali. Oh my God, angisafuna ukukala. No, 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 ngithandwa nguwe mdali. Oh my God,
Oh, What are you doing to me? In the mix with the one and only.